Angivusela amadle ngoze mntana namhlala kahle kuyahlonishwa doze ngiyahlonishwa ethongweni uhlala duze uhlala duze buze ukuhlala nje agethula mntanami uzolinga amadlozi amahle hayi bo.
Yeah.